Fizzo on the beat.
Balo balo kijana baro baro. Mwana ingira ndo ni kuchape mkwacho. Lenga kona sura na madiambos jambos. Kam ni kupigishe riba za kanairo mambo. Kujitepa weta tesa meza. Zuru pressure setan kujiweka. Tunameta sosi neko kwa nature. Ketchup kupepeta goti na biga bega bega. Prakata sakata yom kwala. Rada na kama tena mkemba. Kichapa lazmo na kam tena. Kichapa sana utazampenga. Zabula zigidi Mikey. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa muku kabadi.
Balo 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 balo.
Muwala nyenya watu. Mudisco tuzine valu valu. Machingu na meza kavu kavu. Bila chesa wanaleta na zigagu gagu. Chipo masala na kingo kotika.
Niko na ndanya na nipo kotika.
Nasika na gawa kama soko mchinga.
Anachanganyo na maloko nika.
Sabula zigidi Mikey. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa mugu kabadi. Combination kali kama ragwa na maria badi. Zigidi yo musipi nsibide mudangari.
Hot 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 hot.
You bet.
Hata 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 fire.
You bet.
Hot hot.